chango lwa bulijjo ntwala bano kusaba bajjukira n'ensawo zaabwe balinnya bbaasi baddiya basanyufu badigida bayimba batenda mu kampu entebe mamirabanga ne sitwani ateze kajjukira akasimu kali ke bankubira kwolu musumba abaana bana batolose ku bannaabwe era sebuguma bafiiridde mu mazzi nze nawunga nawenga eseeno yafunda nazirika nawenga bazadde babaano batunula mu maaso bagamba nti omwana wafudde lunaku lwa kizikiza yadda kasana kaaka nasirika nakaaba natya era era mwebala bansabira nawulira ebigambo tusadaasa baana kaleraba mukama wa kitiibwa nali simanyize ndiddamu nensekako nammwe mukama wa buyinza mwebala esaale mikwano katoli eyo okaaba owulira otidde guma 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 kyekirema mukama mbeera kyerema mukama mbeera ki mbeera ki kasozi ki lusozi ki kyekirema mukama wano tomu yakeera ku makya agende mmusaayi ng'ayagala kwekebeza yatuukayo bambi ne bakamutema afa bambi afa yesibira mu nnyumba tanyumya na baana tanyumya na mikwano yakoowa owulira otidde oliro okooye manya teri kimulema yadde olina mabanja oyagala kwetugoobala mu ssente tolina oyise mikwano ogeze mu mikwano wa ssente tewali kati nnyina ekibuuzo njagala nkubuuza eki kyekimulema omulimu gw'omulungi guweddewo bambi ki kyekiddako landiroodi yabanja abaana fiizi mu mutima owulira ofa kati oli awo okaaba owulira otidde guma 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 kyekirema mukama mbeera kyerema mukama mbeera ki mbeera ki kasozi ki lusozi ki kyekirema mukama ani awanirira eggulu okutali mpagi ajja kukuwanirira era ani ayambaza ebimuli by'okuttale ajja kukwambaza ani azaaza ebisolo mu ttale ajja kukuyamba mukwano gwange kayonge luzira mukama afaayo bakusalira gwakufa owulira otya kyekirema mukama kayonge mbeeraki ani awonya kansa kansa baluma era ani awonya siriimu siriimu baluma olaba azuukiza ebyafa ategwatannafa olaba ayamba n'abaavu ategwalinawo tata wabamulekwabba wabannamwandu mbeeraki mbeeraki nze sikyatya mbeera sikyatya bikanta sikyatya bitiisa mulabye byakola kasozi ki lusozi chi Metandika kusinza, tandika kutenda mulamu Mukama mulamu Wadolu nakulwa chizikiza Ngaka sana kaka, he Yesu mulamu Ani ya yamba za malanga gokutale Elani ya njulule nsozi nezitamanya Mbelachi, mbelachi Kasozi chi Lusozi chi
Yelitile mamu kama bokiriza
Nagulwa chizikiza ya daka sana kaka Hey, Yesu mulamu Wetandika kutenda Lekelo kukaba Hey, wange mulamu
Yelitile mamu kama bokiriza
Melachi, melachi
Yelitile mamu kama bokiriza
Chechile mamu kama
Yelitile mamu kama bokiriza
Melachi, melachi